madlume enqibe iqhiye emhlophe uyandishiya mama ulindile mama bonile usophitshe enqibe iqhiye emhlophe uyandishiya mama balindile mama bonile umanzo tephethe igesi athe masigojuke mazame nosinga bonile umanzo tephethe igesi athe masigojuke Mandiamba mna We mama ndiamba 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 mna
Chao zabachi semvana pambili yo
Yeah.